ujonga kanjalo ndivusa imilingo xa undijonga kanjalo sukundithinta kanjalo
izinto
baby suka oko kundibamba ubasukubonge umane undihlupa ngeza zandla ezo ndofundofu uyandihlupa sukundijonga kanjalo ndivusa imilingo xa undijonga kanjalo sukundithinta kanjalo Baby, money, suka.